yo biko te na bele me pana yezu yako biki sanga nyoso 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 toko tala wana mokili ezali ndeli sumu na miso na zambe
namba tamo konzi yeza tamo konzi
nanya zali alfa pe omega moto nali buso pe natukai Oh,